Engiphule ebunzimeni bule inhlungu zalomhlabo hlabani. Unkulunkulu ungivulela inthanda zami nami ngiyahlupheka. Zame konke kodwa hayi hayi njalo.
Face.